watching other kids with their dads holding tight. Quien equipo te corrió cae, quien hola fela, pero él botó cortata. I learned to smile like I didn't care, but deep inside I wish you were there. Faki wanna wora batswere bana babone, kine gere rago ringo satlo mogona. Kaki go tray, kaki go galifele. My friend kotalo used to tell me gore go pala njame kotala. Ke batla fela go itse gore gorengo seyo. I don't hate you, I just don't understand why I had to grow up without your hand. I wish my father was present. Kuntuta go and maketile to catch me when I'm falling. Fuck you, I won't get me let it. I wish my father was present. Kumpulelela gore ke botlhokwa. Maybe I'd be stronger. Maybe nkabo ke sa utlwe botlhoko jana. Ithutile go itshoka ke le nosi go bofa ditlhako tsa me bolwela botshelo. I said I'm fine, ke tekanetse, but inside pelo ene e lela bosigo. Ao ankgopola fa pula ena, ao a utlwa botlhoko jo bontseng jana. Sometimes I see your face in the mirror, ke potsa gore a ke tshwana nao. Le fa o ne o se teng ke sa eme, ke fetola botlhoko go nna matla. I'll be the father I never had. Ke tla roba kgololo ya botlhoko jo. I wish my father was present. Fa o ne o le teng botshelo bo ka bo bo farologane. But I found strength mo teng ga me. Ke itse mo getse gore ke matla. I became my own hero. Le fa o ne o sa ntshware sitla, ke tla tswelela pele ka pelo e nonofileng. Still, ke sa ipotsa ka dinako tsotlhe go ka bo go ntse jang. Fa o ne o le teng papa, letla mo gonang.